love you. Baby, let me love you. Love you. Love you. Love you. Baby, let me love you. Love you. Love you. Love you. Baby, let me love you. Uthando lwakho lyandilisa. Uthando lwakho lyandilisa. Inhliziyo yami yasibiza. Vusa amathole, yasibiza. Vusa amathole, yasibiza. Vusa amathole. Uthando lwakho lyandilisa. Uthando lwakho lyandilisa. Inhliziyo yami yasibiza. Tell him, Lee,